Besunga chiriberao tomanya baba katonda byagera bwatyo ne wampisi bwe yalota ekiroto nakyesibako yalota empologoma ekuseemu amannyo nagalondawo kyobola bawerira tewabula mpisa egawenjawiso so nga wampologoma ne bwali baza yalifanagage nange mbalayirira nti okujjako mpozi lwe ndiwummula nja kufubanga okubalaga enjawulo ey'ebinvaamu nakadimi nakyendeese amatuumu ganjazikeko mbalaga ebiwalaganya amawanga gaffe tubyenazeeko wabadde situnkana mukwano tula olabe katonda bwagaba ebitone mu nsi ŋanta ganjudde ennyo ava akabaate akasonga nenkakukako webyava byonna kunenya abajajjaffe kuba bakola nsobi olwo tutemera empenda mu nsimu nezitudaganya n'emizimu gyandiyitiddwa mba kuba nambuga nze nenjiwozesa mazima gyandi mundaze yagiwanga obuyinza okutubolanya neyaleeta olugero oluwagira okutta yandikandabye mwensegulamiramu ng'eyo gye yagenda yalamulayo bweyiyo otya ekalaamu yefumu nga gy'ogonjoza ebikaluba abandibadde bateesa ne mutereeza ng'ekiba kisobye nze kyekyangobya ku mukazi omukiga nenkyewuunya ng'ate baabanyaganga mu ntabaalo wano ne babeddiza ebyo bye bizze bigoba emisayi gyaffe wano lw'enjawukana ne twetirimbula buli olukedde nga mbintu omutali simanyi oba kirivaawo mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lw'enkijjukira mbulwa n'otulo obanga waaliwo ensobi abange nze mbatendesa kifo b'emirembe gino otwandyesenye abedda baalina ensobi kkiriza naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere ne saalumanya tunula gye mbalengeza woowe omugezi yeekaliraku gafaani anakimalawo eno ogwanga mujeba nange tweyambe nze bukyangambaawo sirina kyemmanyi ku byenjawukana lwaki nsikira ensobi nze w'emirembe gino egise giddawo omwana oluzaalibwa neefuuka empisa mu by'omubuulira nti tagezanga ne bw'oliba ofudde okanza omunyolo songa n'omunyolo ng'asanze omuganda wandagakinyi n'alyoka akwekanasanga gwe babuulidde nti olya n'abafu olaba twegaananga n'amawanga wano mwe tuzaalibwa nga bw'okyogerako nti ze ndi weebuka eddingo ya kiso esolo dibulooka akwalinga amaziga agajjulujjulu nga mpozi omuntu akwatibwa ku nsonyi y'olulimirwo kyenva mbeekwasa abajjajja omusingi baasima mubi ogw'okkozesanga obusaale n'ebiso ne beetirimbula simanyi oba kirivaawo mirembe gyaffe gino n'egiriddawo nze kinkanga nnyo buli lw'enkijjukira mbulwa n'otulo omugezi yeekaabirako woowe tunula gye mbalengeza bagamba baganda tweyisa bubi naye nga twabakola kigwe bwolowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayiganya fa b'emirembe gino twakyusa nnyo ab'ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese ne twegatta wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya nze bwe nkukwana ku muze gwo gw'okola leka gipulampalana bwe nkugamba onyizeefuna akatambaala kakuyambawo abalala bw'ava emmanju tanaaba nangalo zaakwata ddigobe kw'ossa n'abampemba abatambala ngoye ne b'omwekubako kyenva nsanyukira abaakoppa empisa ne beeyoyota bangi beewasiriza n'abakazi abaganda olw'endabikaye naye kye twemulugunya obunyika nsaba tutangaazeemu lwaki ffe bwe twagala okuwasaako ewaabwe tebatuganya nze ndaba n'obujja amawanga gaffe wano bwandiweddewo bwate bwandivudde wanga mwannyoka omuganda yamwetise obanga waliwo ensobi abange nze mbatendesa ifa b'emirembe gino twandyesonye sigaana waliwo ensobi eziruma naye ate ekiruma kwe kuwondera omwere nesaalumanya omugezi yeekaabirako olutalo namuzisa ekintu kino kikulu ekimpoganya obujja bujja kumalawo amawanga gaffe wano bwe tundasabe ekyokuwoza zandizeemu ne zikuga obusajja ne bukirana gwe kikuyamba kikumisayinga egyo gitirimbulwa kubane bwe tuneeriga ne twekuba amasasi omuddiriŋŋanwa kizibu okwenkanankana nga ggwe bw'okirowooza mutima gwo lwaki okwatibwa enfutwa ku by'olaba ebirungi bye nkusingako nze yandikuwadde amagezi mwe nayita n'obituukako olwo olususu lw'omuganda lwawufu naye nga kiva mu kulya naawe egyokyuseeko mu kifo ky'akawungo lye nandigobe nze neegombanga ebinyankola ebiwala ebyebitiggula kyenava mbyebuuzaako ne bimpa n'amagezi ne ngakozesa baŋŋamba n'owuwoomuwe nga ku bbonga alyoka asagale kati bukyamutandika nga yeenogodde atyonyenya n'omutwe kati njagala nfuna omulugwala mpabula ekyobutambuze abakazi ddagala kirye baabawa okuwona obwenzi mu maka ne bw'aba omugisu bw'olabanga ekirungi kyakusingamu nze nkuwadde nga buwagenda ng'omulaba omwebuuzeeko tulyoke tweggyemu akasigo bajjajja ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya obanga waliwo ensobi abange nze mbatendesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye sigaana waliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne saalumanya abadde baalina ensobi kkiriza naye ate ntesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye omugezi yeekaabirako tunula gye mbalengeza olutalo namuzisa